Sweden iyo Finland waxay codsadeen inay ku biiraan NATO bishii May sanadkii 2022, saddex bilood kadib duulaankii buuxay Ruushku ku qaaday Ukraine. Finland waxay ku biirtay NATO sanadkii hore, balse Sweden ayaa weli sugeysa, iyadoo Hungary ay tahay waddankii ugu dambeeyay ee xubinka NATO oo aan weli ansixin ka mid noqoshada kadib markii Turkigu ansixiyay horaantii bishan. Isagoo hadlay Isniintii, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku booriyay Budapest inay si degdeg ah wax u qabato arrintaas.
Sweden brings tremendous capabilities to the alliance in every domain. Hungary now will have to act in order to complete the process.
Sweden waxay u keenaysaa awoodo waaweyn isbahaysiga dhinac kastaba. Hungary hadda waxay ku qasbanaan doontaa inay wax ka qabato si loo dhammaystiro hawsha ku biiritaanka Sweden, laakiin waxaan si buuxda u filayaa in taasi unay dhici doonto toddobaadyada soo socda marka baarlamaanka Hungary uu soo laabto. Sharcdejiyaal Hungary oo ka tirsan xisbiga Ra'iisul Wasaare Viktor Orban ee Fidesz ayaa si isdaba jooga u hakiyay codeynta dalabka Sweden ee NATO. Toddobaadkii hore, Orban waxa uu sheegay in hadda uu taageersan yahay ku biiritaanka Sweden ee NATO iyo in xildhibaanadu ay u codeyn doonaan arrinta marka ay dib u kulmaan bisha February. Xildhibaanada mucaaradka ayaa Isniintii dalbaday fadhi aan caadi ahayn oo baarlamaanka, laakiin afhayeenka baarlamaanka oo aasaasaha Fidesz ayaa sheegay inuusan arkin wax degdeg ah oo loo qabto cod xildhibaano sare oo ka tirsan baarlamaanka oo xisbiga Fidesz ka tirsan ayaa ka carooday Sweden oo dhaleeceeyay dimuqraadiyadda Hungary. Sida ay siyaasiyiintu waaweyn ee Swedishku ugu weerarayaan Hungary tobanaankii sane lasoo dhaafay, arrimo ku saabsan dhowr tallaabo waxay abuureysaa saldhig aan ku weydiino Swedishka la tashiyo siyaasadeed oo dheeri ah, maadaama tani ku saabsan tahay inaan go'aansanayno isbahaysi militari oo wadajir ah. Hungary waxay isku dayeysaa inay isticmaasho awooddeeda diblomaasiyadeed, ayuu yiri falanqeeya Zoltan Bogatsa.
Viktor Orban wants to remind Western countries every now and then, don't criticize us because we do have cards. We are not.
Waxaan u malaynayaa in Viktor Orban uu doonayo in mar waliba uu xasuusiyo dalalka reer galbeedka hana dhaleeceynina, sababtoo ah waxaanu haysanaa kaarar, kuma fadhino miiska kaar la'aan, waxaanu haysanaa kaarkeenna. Marka ka digtoono, markaad isku dayeyso in aad nagu dhaleeceyso musuqmaasuq arrimaha sharciga ama tayada dimuqraadiyaddayada. Ra'iisul Wasaaraha Sweden ayaa toddobaadkii hore diiday casuumaad ka timid Orban si uu u bilaabo wadaxaajoodka Budapest oo codsigeeda NATO. Labada hogaamiye ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan shirmadaxeedka midooda Yurub ee Brussels Khamiista. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay bishan inuu qaadi doono tallaabooyin argoosi ah haddii Sweden ay ku biirto xulafada NATO.